omusajja afunye ekimula anange mulabe ekimula mulabe entala mule y'omuntu omusajja afunye ekimula tumuwe entuula ez'obwanguka amaanyi ogatulaze wabula gaziwa kireweti era tukutongoza okuza musajja tokyali mulenzi katonda muzukukirengako n'ekiro mutumbi omwebazeeko laba amakula gakuwadde mukazi enzaalwa y'omu bantu laba entala mule y'omuntu olwadagada olwadagada luka subuhana malikundu sibananga omusajja afunye ekimyula 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 yarabbi mulabe ekimyula endulu ez'omwanguka omusajja afunye ekimyula anange mulabe ekimyula mulabe entala mule y'omuntu omusajja afunye ekimyula kimuwe endulu ez'omwanguka ebyambalo wakyamye nga ttaka lye likyamye mukama mwebaze nnyo kukuwa omuntu atuukiridde kuwonyeza empewo z'okumakya zitoninyireza ebikomando musajja kyayeeyoleza n'okusimulanga enju zagambiriza ddala n'obugero obuwanike mu bbanga waggulu nabaluba okwayawo n'engero omulungi wo mugole kati wookamu omusajja wakulabe bwewanyumye agolunda lwajjo kyuka n'okwakono banange mulabe ekimyula omusajja tumuwa akalulu allahu akiba nze kino kinsuseeko ekimyula ekimyula yarabbi mulabe ekimyula endulu ez'omwanguka omusajja afunye ekimyula banange mulabe ekimyula mulabe entala mule y'omuntu omusajja afunye ekimyula tumuwe endulu ez'omwanguka kazi mama weyagale Mungu yakuwese biri oli mufumbi koyi wayonjo wala noda na wali omulimi nakinku asimbula empagi n'okusa owempisa yagala abantu mulungi munda nekungulu obugenda musaba mubyengera bateremu ebirungo obere salongo ye kalongo awo mukwano gutuntumuka okukira ennaalye y'oluyira munaabanga butola tunabateza bitimba banange mulabe ekimyula ntalamuleyomuntu yarabbi mulabe ekimyula olwadagada olwadagada luka subuhana malikudus allahu akbar ekimyula ekimyula yarabbi mulabe ekimyula endulu ez'omwanguka omusajja afunye ekimyula anange mulabe ekimyula entala mule y'omuntu omusajja afunye ekimyula kimuwe endulu ez'omwanguka
where you got it from. www.djericom.com